Iko, luitibwa Local Government Finance Commission. Luvudeo ne lugamba nti enteka teka ya government mpye y'omulembe ya digitolo. Eyo kusoloza mu ensimbi mu government ez'ebitundu. Eyambye nnyo era ekyayambira ddala. Ensimbi ez'okubanga zisoloozebwa ne ziveeyo. Ziryoke zijje mu kitavu ekyawamu eky'eggwanga. Ebigambo bino byogeddwa Vice Chairperson w'olukiiko luno, ye Honorable Mariam Nalubega. Bw'abadde ayogerera mu lukiiko olw'abo abakwatibwako ensonga eno, byonna ebadde mu ttundutundu ery'e Busoga, ng'abadde ababuulira ku butya gavumenti ez'ebitundu bwe ziyinza okwongera okukungaanya ensimbi, olw'ne ensimbi ez'omu kika eky'omusolo ne ziyamba eggwanga lino okukulaakulana.
System eyo ya computer kituita Integrated Revenue Administration System IRAS mjulianga bajogera konyo system eyo yambako kubanti no teri abba musolo kisoka yala kugerera ekigero kyenyine ekitufu ekiri muki muteka teri wali kugamba ate gwe sikwagadde zera sasula kumi kwa kuwadde musolo nga kuwalanye buki wala eno system era bw'oteeka mu musolo nga sigwe gwogwino okubanga gwowa system tegukola ki tegukkiriza ensonga nungi nto asasula tabibwa ate n'asoloza naye takola ki tabibwa osoloza kyennyini nyini kiri muki muteka.